Oh, na, 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 na. Precious Nabella, yeah. Oh, Baba. Baba, nifungulie.
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 Nifungulie, Baba.
Nifungulie, Baba. Wingu la baraka.
Baba, nifungulie.
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 Nifungulie, Baba.
Nifungulie, Baba. Wingu la baraka.
Ona mbele ya usifai.
Nifungulie.
Wananisema sema.
Nifungulie.
Nifungulie, Baba.
Nifungulie, Baba. Wingu la baraka.
Macho yangu sioni tatizo kubwa nyota yangu ninayo yapitia siamini ama vipi riziki yangu na masikio yangu sisiki tatizo kubwa moyo wangu unanisukuma nikuamini uko wapi Mungu wangu maana jasho langu wanakula wao Machozi yangu furaha kwao Masaibu yangu furaha kwao pia Lisha yangu hasara kwao Naona giza, naona giza Mungu wangu naona giza Shida za dunia baba zinachosha Wingu langu fungua Baba nifungulie
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 Nifungulie baba
Nifungulie baba Wingu la baraka
Baba nifungulie
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 Nifungulie baba
Nifungulie baba Wingu la baraka
Ona mbele ya usifai
Nifungulie
Wananisema sema
Nifungulie
Nifungulie baba
Nifungulie baba Wingu la baraka
Nimetafuta kazi miaka mingi bila mafanikio Wamenisema mengi duniani yaliyo na uvundo Nimejaribu kujiua pia bila mafanikio Uninuzuru moyo Mungu wangu kila siku kilio naona giza Mungu wangu naona giza Shida za dunia baba zinachosha Wingu langu fungua baba nifungulie